Welcome to another episode of Unlock Your Soul with yours truly, Anthony, your soul. This is where we scratch beneath the surface to find out what really makes us human. And today I have a Riverwood Awards nominee, a Kalasha winner, yani our Oscar winner wa Kenya, best supporting actor in the building. You've seen him in Click Click Bang. You've seen him on Mzuka, which is a story of dreamers, and I love Mzuka because it resonates with a lot of people, even to you right now. You've seen him on Vashita, Suna, Johnny, May, Maria, and my favorite ad, by the way, one of my favorite ads in Kenya is a Safaricom ad where you see this guy being a very irresponsible taxi driver who ends up finding the best way to pay for his customers to pay. It's one and only the most sought after actor in Kenya right about now, Mr. Nyakundi Isaboke mwenyewe.
Wanze uwe ni chocha.
Unajua, ima yunea kusemanga vitu ukienda ukitoka kwa room. Sipoa. Ati manze Nyakundi wangani ya tamnoma. Mwambie tu ajuange ni mnoma.
Sindio.
Muongelea kiwa ajuange. Ndule siku kusenginyo nasema, hey, anajua tuu niongele hivo.
Yeah.
Hey, kwe ni real.
Sindio.
Nyakundi, you have, manzi umetoka mbali.
Na naenda mbali.
From Cardinal Otunga High School. Lakini wewe pia ni chopi. Juu watu nangayo shule si watu hivi hivi.
Haikuwa gima danda. Unaona maloya karibu nusu itao ni wa Cardinal Otunga.
So mnapenda kuagi sana. Unapenda kuagi.
Mi uagi tu na facts. Nikijua niko na facts of the case hawezi nishinda.
Kweli?
Hata ukue nani. Ndasimama juu ya meza nikuambie.
How comes wewe una kasoprano?
Kwa nini?
Si wakisi wote wanaongana kasoprano somehow tu inajitokezanga once in a while.
Yeda
especially
kwa
wakijam na wameru.
Yeda kwa gamith. But nikijam ingi kalatokaga. Kaskratch kautoka. So make sure sijajam.
Speaking of scratches, ulikuwa na autograph hii notepad yangu hapa before we started.
Mm-hmm.
Na nikakwambia, Nyakundi, I really think you can win an Oscar. And I know we like saying this, wase tukio na msia kuna potential, yet maybe tunafateme, Nyakundi, you can be in every African movie. And let me tell you when I saw this actually from you. There's a, not even a movie, there's a reel you shot where I think you're walking in slow-mo on top of a building, you're wearing a blue suit.
Yeah.
It's your latest one.
Yoni, yeah, ya juzi.
I really, niliona je ne sais quoi. Yani nilijiambia tu umse, akona some level of stardom. I don't know if you, do you see yourself being a, do you know you're a star?
Nikitoka anga kwa streets, nikitembea anga daily, wasa unikumbusha aga vile mini star.
Alafu ndio kuna ile usta ya, unakama mini kuna ufupi ya Brad Pitt, ama whoever.
So Tom Cruise.
Mm-hmm. So yetu nile ya, lazima tu yani ungangane, tu ile kujitolea. But we kuna ile ya kaurefu, the way you carry yourself, I don't know if you know that.
Unajua nasema ngatuma time lazima ujicompose.
Yeah.
So nikitoka anga huko nje kwa streets manze na kwa gatuni mejicompose unajua kitu yoyote inaweza happen.
Yeah.
Unaona ukitembea hapa huyu ashakugotea,
yeah.
Huyu ashakuongelesha vile anataka. Unajua
yeah. Kwa
mtani wote wanakuwa gazile za wewe ishia huko si hata utugotee.
Exactly.
Na unajua unajiuliza anga ile ya simuenda ndo uongelesha kila mtu.
Exactly.
Ukinigotea mimi nitakugotea.
Alafu so, wakija kuwagotea wanakuambia Umse nafikia kile mtu na mjua, tatu mjui.
Samu ume, miu maindingi business yangu.
Exactly.
Afu kitu yote kitokleza tu na i-handle.
Exactly.
Confidence ni kitu wenye lazima ujifu. Wanasema ga kitu poa wenye uneza fundisha kijana ni kukuwa na confidence.
Mm-hmm.
Sababu tunaishi times zenye kila mtu wana derive confidence from material things.
Mm-hmm.
Kakukuwa na pesa kwa wallet, kukuwa na gari fiti, keja fiti.
Hizo
ni vitu poa.
Yeah.
Lakini confidence yako tu inafanga ikuwage hata kama umeparara.
Na wewe ini ya bringing yako inafanya uonge. Because nikuwa mbia jana nilikuwa nikiprepi show, nilikuwa na kusikiza ukiongea. And actually you didn't have an interviewer per se. You were able to flow and talk about your life na story yako. But also naona there's a lot of very, hata kama si strict, very humble are bringing here, bro, ujue kushina watu, hard work, ujue pia kurudisha mkono, ujue kurudi kwa familia, ujue pia maneno ya church, hii upbringing yako na hii una credit nani kukuraise hivi?
Mamangu na aunti zangu. Alafu sasa to the icing of the cake ni budangu. Alguna tu wana walk stray.
Budako ndo alikuwa chagua yo weapon.
Alikuwa anaweka nyaunyo wa steam hapo na mabare pale kando.
Ndio
uamue ama pia ikiwangori tu mpigane.
Exactly.
Akipiga
budako na kupiga. So
ukikuona wao afu unaanza kubehave vile hataki tu ni sasa itabidi mkono.
Yeah.
Alafu like mimi nili grow up place yenye lazima ujue kuishi na wase first of all, kwa sababu ni grow up hapa Kibichi.
Mm-hmm.
Watu ni wengi na watu ni wa tribe mingi. Ukirabu huyu vibaya, sijui bro wake ashakuona wo.
Exactly.
Ukirabu sijui kuzo wake, sijui mbogi yake, ama utumiwe dogi. Kolewa boy tulikuwa na grow na madogi, tulikuwa na madogi
mare. Unatumiwa dogi,
ati umepita mtaro, ati umevuka mtaro yenu huko ile side nyingine, unasikia saa umeshatumanishiwa madogi ama umepiga. So lazima tungejua kuishi na watu tu.
Yeah.
So
yeah.
Yo is a must.
But also after ukiona ishi Kibera, family yako ili make a choice budako that mkamove seti wakasema hawa. And especially yoni post election violence, obviously yo watu wengi walikuwa na, I mean naturally unaenda to your safety, but also buda waka aka insist huyu mtu nataka asome ushago ndio akue at least na bring in ya akue grounded. Do you una feeling kama your choice ilikuwa poa, na kama hange make your choice would we know Nyakundi today?
Mimi nakwambia ntoka mama paro wangu angenipeleka nga boarding ocha mimi sai bro, maybe arange kuinda
ama kuna nyonga watu weta hao.
Sawa.
Na kupigia tu masimu.
Ama siku zangu zingekuwa zishafika, unaona. So na appreciate sana. Nilija mingi sana kwa sababu alinitoa kwa mabeshti zangu.
Mm.
For the first time nili feeling homesick.
Yeah.
Makuzo zangu wakanipata nalia, wakanizarada. Mikwambia
hata kwambia mtu akitoka ghetto akue homesick. Wa? Wa hiyo ni achievement.
Sawa, nilikuwa homesick.
Mtu anatoka ghetto anasema nimeomoka sasa, hakuna homesick.
Unajua ukiwa mto hii au juangi ati tunaishi ghetto, wewe unajua huku ni home.
Yeah.
Ukishaanza kukua mkubwa ndio realize huyu msi anafananisha huku na huku.
No, actually no, realizing budangu ana do.
By the way, ngali mzae tu alikuwa anashikanisha.
Mimi na vile time nilijua mimi sisi hatuna do, ni tukianza kusema hizo trip za class 6 huko class 7.
Mombasa.
Realize na babangu ni kama ngananga pesa juice jena trip ya Mombasa. Sabi mse ananga do.
Sabi tuka hizo, so mi ni kigro mi likuwa najua tu mi niko home.
Yeah.
Kukua ndi unanzanga kupoint out o huku ni lavi.
Yeah.
Juara tulikuwa tukiwa Kibich bado tulikuwa napiganga malap mpaka huko lavi.
Yeah.
Kukua tunaitanga lavi ya Mero.
Yeah, wow. Ya
nasema tumetoka Mero.
Wow.
Leo sijui nini tumona madogi zikona manyoa bigi.
Yeah.
Junajua mtaa hizo wazikukuaga.
Yeah.
Mtaa zilikuwa tu ni mabobi, marex, ma
boy
masimba hizo tu ndo pekee yake zilikuwa mda. So mimi nilikuwa naona ngachiwawa kwa movie. So ukivuka huko Karen nini afu unaona machiu madogo
kwa Mero
huko ni Mero. So haikukuanga big deal. Mimi anakuambia mtu hata sahi ati bali unaishi mimi haijai ni stuaga, mimi bora na breathe na niko fit.
But unajua unaona hii mentality yako
.
I think mentality yako inasaidia sana ukiwa celeb.
Mm.
Because imani una expectations ati tuna expect ati tuona Ngenya Nyakundi ati sijui leo ako Diani, kesho ati sijui ana hobnob na nani.
Muenda?
Yes, but wewe ukiwa leo iko sawa. Kama kesho hakuna ni sawa pia.
Juu unajua ndo tuko age yenye depression wanasema ma mental health ni vitu zenye ziko na kipa umbele.
Mm.
But unajua kusema tu kweli the reason why kuna depression na hizo ma mental health mingi kwa sababu watu wamesota.
Yeah.
Na watu hawapendwi.
Yeah.
Unajua watu wakipendwa na wako na float depression.
Exactly.
Itakuwa story yako.
Juki kwa hao kazi yako ni kufikiria. Acha kwambia kuna kazi mbaya kama kufikiria.
Alafu unafikiria na hata kuna mtu anakushika shoulder hapa kwambie relax, it's going to be okay. Unakufa. Unakufa man.
Hauna support system.
Unaona? Na si ati unajua kuna ile love ya familia, but kuna ile love ya mtu wako, love tu ya mpoa wako.
Yeah.
Manzina iko ule mpoa tu mwenye anakuambia, unajua ni aje mtu wangu, vitu zitafanana, mimi
yeah,
I got you.
Si ati
mtu mwenye anakuambia wewe kwa nini tutakula, tutafananisha matumbo na mayai kila siku. Haikujengi like na feel mayuta hii tunaigava badala ya kujaribu kuambia watu waende. Counseling ni poa.
Yes.
Juu kubongana mse ni kitu poa sana.
Yeah.
Juu inatoka kwa roho.
Yeah.
But enye mayuta wanaitaji form.
Yeah.
Na wanaitaji kupendwa.
Yeah.
Alafu tu mina kuambia hii ma depression na ma mental disorders itakuwa thing of the past.
Ukiwa na mabeshte wako na mnapiga ma story. Wajabule machali tu samangati, machali tu pedi kuongeleshana, tu tunapitia. Una encourage watu saizi. Una encourage ingi. Jumebi unaweza kumenyongelesha leo mimi na nikuwa na need kusikia yo information. Uongelesha mabeshte wako unambia bro, wachana nini kama tunapiga jaba. Kama unaweza for jaba ya sombili, kula jaba yako, enda home. Ima yu nyingine maneno mob kutaka sijuo iPhone 15 watana nayo.
Si upiga sherehe inatoshana na sisi.
Ehe.
Hakuna siku miuta ni hakuna siku za mama moe na hizo mama matel nini lakini si daily.
Yeah.
Mzee mnaweza piga hata konyolo yenu mtana hiyo abambe kwa sababu una feeling sherehe ni sherehe is the company you keep. Mm-hmm. Mzee unaweza kuwa unakunywa the most expensive whiskey ama konya kwa meza na mzee haikubambi.
Exactly.
Kwa sababu uko na mambelaina tu.
Yeah.
Watu wanataka tu kuku obtain. But kama uko na mabeshte wa huko eli yani haijalishi mko wapi. Mimi nakwambia the best sherehe mimi ni my have it out.
Yeah.
Hata sio hizi matima klabu bigi.
Ati red carpet.
Kuna tulikuwa huruma. Mwambia mzinga ile kwa meza tulisherekea. Mimi nakwambia kulikuwa na ma vibes true tukatumia yeah. vitu zetu zingine zenye hata siwezi sema.
Exactly.
Zilitulipulia tu daily na bro tulikuwa huko ndani hata ndo tufike stage ilikuwa inabidi tunatembea 15 minutes.
We.
Na mpaka leo hakuna sherehe imani ilipulia kaa hiyo. So ndo mimi muka chini nasema ndio. Unaweza kaa online uone mwanzi wasio amechachisha ama unaweza na antoa huko sijui
wapi na niko unhappy
huko billionaires resort
na niko unhappy
umeshika mama na nasi kwa beach
wallahi
nasi kulipuli hata haiku nice bro like usione frame moja
nataka tu kupost video ni toke tu nafurahi
nipate ma likes online
na zi video si yangu ni juu ya ni ya client seri nimefurahi
but wase hawaonangi hiyo yeah. Unajua mpaka u experience hiyo kitu ndo realize by the way si kila kitu.
Mm.
So watu wengine wanapigwa na stress hapa nje usijui nani arudi yangi.
Oh, I wanna be like Nyakundi yo, sio bro.
Mimi bro utapotea. Mimi peke yake ndo niko na blueprint ya life yangu.
I like that uko hey, by the way umejielewa sana. You know if to kukua self aware is so difficult. Lazima I think watu wengine to be honest wenye wa self aware tumetoka ghetto. Jua kunanga time yako vile unasema kuna wishiwashi sijui yo baby toto you want bro nobody has time for that shit
kama haiko
haiko and you move on with your life na ukifika 18 unaoneshangwa wewe sasa wenza maisha yako kwa peke yako
mimi I think budango alinipatia allowance ya miaka 2
afu
kidogo ani mpaka 20 kidogo akaona nimeanza kubishana naye juu ya remote
akaona hapana
si wote tunaweka miguu kwa meza
hey.
Alikaa hivi akaangalia akasema vijana
watu hame
naona nikaa mtahama ataanza kubishana juu ya
remote wanaume wawili kwa hii nyumba nyinyi vijana endeni
sasa ilikuwa mimi na bro wangu mso yule bro wangu mso alihama budango akaniambia si
unangoja nini
si ndugu yako mnaweza kaa kama yeye ukifikiria vile unaweza siati hata alitufukuza yani tu ile anamwambia nyinyi wanaume mtu yangu na hapa nje dunia ikuangi fair kwa mwanaume lazima tu ukatafute lazima ukue na way yako ndio maana yani ikikuwa tunafurahia kama haiko pia sikesho ni siku
exactly
like, wanasemanga apila yezi ruka
hello come on na hii mentality pia ya vitu kosekana ama kama mwanaume tafuta the same mentality when it comes to film. Na need watu understand that wewe, based on the story that I know about you, you decided to take matters into your own hand. Nobody was calling you, sijui kuna mzee Nyakundi, mwiteni apige show. We all decided, you know what, to come up with our own movies, script zetu, tutakwenda kachini, kama ni story za jaba, but ni story za movie za jaba, tuta create our own stories. Nobody's out here, ati ameka kwa ofisi, maybe now they are looking for Nyakundi. Umekuwa slowly, wewe umehit, after many years of doing so much work. True. But now unahama overnight success because of all the hard work you put in. And you're still not comfortable. Una reel zako, una content yako. What keeps you going? And mse mwenye anajemea, anasema nataka kama Nyakundi, wakiwa pale Kanunotungi, wakiwa assembly. When I'm you boys study, when you go out there be like Nyakundi, what keeps Nyakundi going? Regardless of how, because industry acting ni difficult. What keeps you going?
Manze njaa. Enjoy na kuanga motivation moja bigi sana. Na pia mokoro wangu alikuwa anatushow ingi manze. Lazima tu ataka utaanza ndogo ifanye mpaka ikue. Alafu pia unajua kuna kitu moja anto wasi wengi wa realize
hili. Yeah.
Film ni kama business ingine yoyote. Sijui mbona wasanii wengi wanakuanga na mentality yao, sijui to support, sijui kufanya nini. Unaona kama sana dai kufungua resto.
Yeah.
Manze atasaka capital. Atasaka hizo ma license, ata outsource kila kitu yenye anahitaji kuanzisha hiyo resto.
Yeah.
Atalipa wafanyi kazi.
Mm-hmm.
Na ataka ni loan itabidi amesecure, atasecure wafanyi kila kitu ku make sure hiyo resto imekuwa.
Yeah.
Mbona mimi na film is business like any other. Entertainment is business. Mbona mimi nisisake do?
Yeah.
Ni kuje ni invest. Juu lazima umake ile initial force.
Yeah.
Ya kuonyesha wasemi na dai kufanya hii kitu.
Exactly.
Ndio kama kuna mtu mwingine na dai kuwekelea.
Mm.
Akuje aone manzee kuna kitu hapa wacha tuwekelee. Si ati tu nikuje tu nimeandika ma proposal hapa na ma script niambie mzee yoni nipatie mado.
Mm.
Ifanye hii kitu na mimi mwenyewe sija try na nikai test.
Mm.
So pia after ku act mupenda kuandika na ma movie tuzu nilipulia in general. So mupenda mku wa happy nikitengeneza movie.
Mm.
So ka mie aim yangu ni kuentertain watu.
Yeah.
Ukieducatiwa na Kenya najaribu kuentertain nayo poa. But pia kama haija kueducate si usome kitabu.
Exactly.
Mimi niko hapa kuentertain. Na entertainment ni biz.
Yeah.
Mimi nataka kuitreat kama biz yo design. Ile design ka pesa yangu kidogo juu sasa mimi sina majukumu mingi. Majukumu zangu mingi ni sherehe.
Yeah.
Na rent. So okay na za mokoro pia.
Yeah. So
na za mokoro pia. So nikishachunanga hizo zile zenye zinabaki na kwa gaido badala niende diani ama watamu ama niende niserereke tena nirudi kwa nyumba na stress.
Yeah.
Wacha tu iekele kwa kitu kwa sababu pia hiyo ni training juu. Yeah. Si ati mimi nilienda ngachuo ya film. Niliingia YouTube nikaona vile vitu zinashikanishwa. By co-act tunaonanga vile director na operate.
Mm.
Vile wasi wengine setu wanaona vile shughuli tu ina come together.
Yeah.
So hiyo ku observe na hiyo tu kukua intentional about it. Nikajua kushikanisha movie hata saa hii. Mzuka ni movie niliandika nika direct for Maisha Magic.
Yeah, I was actually very shocked that you wrote and directed. I was like, ai, umse manze, you really, yani wewe ulali, utai unangangana tu.
Lazima kusababu, unfortunately, kuna to be a man ni blessing na ni curse.
Yeah.
Utalilia nani, najua dema neza olewa.
Yeah. Mwanaume anaona nani?
Kiolewa afu anze kutukanwa hapo daily wewe mwanaume aina gani? Oh sije. Lazima tu itafute. Na mimi si ati unajua mimi ni form 4 dropout. Mimi si ati after form 4.
Where's the form 4 dropout?
Nilifanya form 4. Nili drop out after form 4. So
wewe uko na University of nini? University of Life.
Juu nilikuwa niende kampo but hiyo day nilireport kampo niliambia tu mwankulewa mimi mwenye alikuwa amenipeleka kureport nikamwambia mtu wangu manze mimi sioni vile nafanya business management tuna manage business za nani huko mtana unajua nyinyi wote mnashikanishaga tu huko nje nikarudi kufanya theater na huko juu ilikuwa form unaona
angekuwa alikwambia jam alisema home ama alinyamaza ama alitia zile
alikuwa angalia zile za
huyu
niambia kama hiyo ndio decision ume make
mtafanya nini
sawa mzee akasikia akasema mzee waenda uduke nyenye unadai
saizo fees imekuliwa ama fees mtaikula after mmetoka hapo
azifi unajua home kwetu si ati kulikuwa na float si tulikuwa gana basic needs
yeah
si ati kulikuwa na ma wants
yeah
kulikuwa na ma needs zilikuwa zinakuwa covered unaona
yes.
So
see what I told you when you're broke the way your life is you have basic needs you don't have wants and luxuries
ma wants hizo ni nikijisikia
na fantasies
niki want nda want
na ma vision
sawa
hey.
So nikaangalia hivi mokoro na mzee walikuwa nalipia bro wangu kampo
yeah.
Sisi yangu alikuwa national school
yeah. Mburu
wangu mlesa alikuwa private school sasa pia nikakachini pia nikaona mali inaenda theater wananikanja sasa nyinyi mnadai tena mwanze kunitafutia dozi zingine nilihave yeah. Conversation na yeah. Mamangu recently yeah. Nikamwambia part of the reason yenye siku nanga kampo kwa sababu nilijua itawalemea
yeah.
Sawa mna raise watu wa nne
yeah.
Mnalipa rent pia hii mshande ya civil servants pia tindio kabisa so nikamwambia wewe acha mimi nijipange
yeah.
So mimi nikajipanganga na alikubaliana na mimi alisema yenyewe ungeenda kangetunukia.
That's the same that happened to me nilikuwa niende Makerere.
Uh-huh.
Then nilipanda basi nikarudi sasa nilisomea Uganda form 5 na form 6. Venye nilirudi nikaona madhangu already ana struggle kutafuta fees.
Mm-hmm.
But kitu tulikuwa tume realize ni lazima tulipe hostel.
Mm-hmm.
Alafu wewe ni Mkenya uweze enda kufanya kazi Uganda. Nenda kufanya job. Alafu uko hata place ya machipo hakunanga. Tunaweza pia kazi ya kufanya sijui kwa hakunanga by the way. Uko na kutuma matoke. So by the way is hustle. You cannot hustle in that place. Mimi ndio tuna basi tu vizuri kama madhangu. Mm-hmm. Mimi niyo pesa wewe peleke hiyo pesa chama ama sako uongeze wewe doi tuende na kitu kingine. Jua iwezi make. So by the time naingia uni niliamua mimi najilipia. Sasa hiyo ni story ya yeah, I involve wazazi tena. Mzee wako niliona umepiga picha na Madhako unakaa unapenda Madhako sana. Madhako ana feeling yaje kuona kwa TV. Anasema because you know some of these very rebellious choices we make. I swear me think ni God who make tuna make hizo decisions. Na wazazi wetu kuja kuona baadaye na mtoi alikuwa ameona mbali.
True story.
Wazazi ama Madhako ufilaje?
Madhangu bado ananiambia ngantafute job ya ukweli. bado but ni funded.
But maybe I said in a light way.
In a light way. Lakini sasa hii nile like kasi koseta na niuliza kwani hakuna ingine. Hakuna yewita ma audition ma interview.
Hakuna ma interview
zingine uende ufanye. But mse mwenye na alikuwa behind me 100% ni budangu na bro wangu Mbigi. Juu ilikuwa ikinukanga tu bro wangu Mbigi ndio alikuwa anafeeli ora. Nilikuwa namwambia bro cheki itabidi umewajibika umecome through. Budangu naye alikuwa ananiuliza umefanya gani nyingine? Umefanya gani like
budangu like unamwambia I've done something so big anakuambia okay na next ni gani?
Like hiyo nimeshaona.
Nimeshaona.
Yeye hakuna shughuli yangu yoyote. Before I pass hakuna shughuli yote budangu hakuna shughuli yangu yenye budangu hakuwa iona. Angewaambia hata kai koko go TV package gani anambia ilipeni tuone.
Tuone
ni wapi? Enda mtuni hiyo area mpaka tupate hiyo station. Wow. Lazima tuone like alikuwa fan wangu design yenyewe mpaka ilikuwa inafanya nga. Naendelea kuduku sababu hata ingekuwa imenuka miezi kadhaa una form nikiwezaenda kwa bro home bado nilikuwa welcome nilikuwa narudi like mi fam yangu imeni support 100% na they are my biggest fans like my nuclear family and my extended family in general wote wao look forward to ni nini ingine next tunaenda kudu. So
na imboka iko na do I think watu wengi wana assume maybe una make crazy amounts wakiona kwa commercial inachezwa every day every hour for the last 1 year. Watu wana assume mzee lazima anakula shares ya hiyo kampuni. Ushaweza safari kwa mum jamaa kona do.
Manza imboka iko na float lakini maobtainer ndo wengi. Mimi naona ningekuwa
mimi mabroka.
Mabronje ni wengi. Mimi naona ningekuwa nimeomokanga kimbota sana. Lakini kwa nini nimefanya advert ngapi za Safaricom? Mimi hata nikipatana na CEO wa Safaricom nimwambie
mimi ni CEO.
Nimwambie mimi nimesota hata yeye mwenyewe anaweza stuka aje. Si ati nimesota. Mimi najiweza.
But yani kuna level.
Kuna level naweza taka kukua na haiko hapo kwa sababu ya maobtainer. Float imetoka huko na float yenyewe inakufikia.
Yeah, because just even to I don't want you to say it because I feel like wewe uko in the industry na mimi personally like I haven't done this in a while. So ni break it down watu ndo understand. So you have a company called Nyaboke. And this Nyaboke company wants to shoot an ad. So they go and they decide they come up with concepts. They go and talk to an agency. The agency is called Blackie Agency. Hii agency inaambiwa tutafutieni actor. So agency inapata nani? Inapata Nyakundi. So ipata Nyakundi, wanamwambia niaje tuko na hii commercial, tunataka kwa hii commercial.
Not kuna X amount.
But remember, actually, I'm wrong. They didn't even call Nyakundi. Hii agency, Blackie,
ilita casting agency.
Inaitwa Courier Agency. So Courier akaenda pia na yeye akakuja kafanya nini? Maybe that by the way usika sin agency wa ukweli. Uni broker wa hii.
Ni bronje tu wa hiyo.
Ni bronje wa Blackie. So anakuja anaambia nani? Anaambia Buju. Buju wewe ndio kasin agency wa ukweli. And don't have the actor. By the time Buju anapata Nyakundi amepitia nani? Anto. Anambia Anto, I'm looking for this kind of ninio. Look for me. Ile tu ta kibro tu. Anto anasema, you know what? I know the exact person you're looking for.
Ndo huyo hata namba iko chani mbala. Namba
yake. By the time Nyakundi anasemekana yeye na ameitiwa hiyo show. Kuna location imelipiwa. Atikutafuta hiyo Nyakundi. Mwenye anajulikana ni nani ameshalipiwa. Kuna kitari nililipiwa hiyo siku. E Nyakundi alifanyishwa interview na watu wengine 200 kwa wanadanganywa tu wawajui. Hata yeye hajui kwa hiyo plan. Hajui. Haya, kuna madere waleta crew hiyo siku. Hiyo siku kampuni ilikuja Blackie walitumana watu wao, Courier walitumana watu wao wakuja kukula hiyo food. This is money being spent to get this one person. By the time they get Nyakundi ndio huyo ameonekana kwa TV. Agency Blackie imenasa imechukua agency nyingine ya production. Ya kufanya nini? Ya kushoot. Hiyo kitu. Alafu on top of it kuna photographer. Anafaa kushuti maneno. By the time Nyakundi analipo pesa yake, anaambia you know Nyakundi, this thing you have a budget.
Oh, it's low budget.
It's low budget. Nyakundi alipo how much kwa billboard? 300,000.
Ati 3 so hata umejaribu. Ati
hiyo kwa budget inaweza kuwa imekuwa
3M.
Nyakundi alipo 300 lakini Anto mwenye alimorganizea.
Akona mia
sisi ni Nyakundi
na ile
naija Buju. Buju ni pesa zangu, mimi nilikuletea Nyakundi, mimi nilikuletea hii face. Ndafutieni hizo do. By the time Nyakundi gets 120,000. Nyakundi alipo 120. Unajua alipo 120 lini? Tulishoot January, no, Feb 7th.
Unalipwa April tarehe 27.
March, April, April 27th after Amelia amena meet akina Syrian waende wamfanyie social hand, hashtag in Kenya. By the way, a lot of times for you to be paid your money lazima ukosane na client,
lazima ujam most of the, na pia watu wanaonanga unajua
atuwe ni difficult to work with. Umekuwa star. Nakuwa je sana nimetembea kwa hiyo ofisi.
Wanatakanga kuku cut down to size.
Aish.
Ndio sasa waku. Ati unajua bro, unajua si tumetoka na wewe mbali. Unajua hata ukiona struggle, si ndio tulikutolea form, sijui ukifanya hivi. Basi si uheshimu mali hiyo jina imefika sasa hiyo. Unitolee tu form inatoshana na social capital niko nayo. Kwa sababu wasani wengi wanalia na wengi wanataka kuingia online waombe msaada, but kuna ile kiburi, ile pride yenye iko like unajua ni aje, wacha ni kule yangu ngumu, nitashikanisha vitu zingine hapa nje na itakuwa.
Yeah.
But ni unfair sana kuona wase wenye wana offer hiyo escape from reality.
Yeah.
Wanatitiwa vile wanatitiwa.
Yeah.
Na I hope hizo vitu zita change. Kwa sababu the only reason wewe unafaa kulipa msanii poa ni kwa sababu akipata hii gig kabla tena awai gig ingine. Manze masiku, hata miezi unaweza kumeka home hata miezi tano kabla upate form ingine. Kwa sababu kama msanii siwe peke yako kwa rotation.
Exactly.
Uo kipata hii unabidi unakula bench kidogo kwa sababu pia universe lazima itembelewa watu wengine.
It's good. There's something that I really hate in the film industry. Where people actually tell filmmakers, and here specifically the guys in front of the camera, because my filmmakers are umiangi na ishida. My producer kama anado Kenya. Ai, I don't know. I change the production. My actor no longer do, but kuna kitu tunamezoea kuambiwa, oh, you mamito, you've been on every movie. Stop. You've been on every, you're MC in every show. You leave other people now to do it. We nyakundi umefanya kila film, wachia watu wengine. We are literally demonized for working.
Kwani unaingia kwa banku naambia yule mtu wa banku wewe umehesabu pesa mara mingi.
Mara nyingi wacha kuhesabu, wacha mtu mwingine hesabu.
Like hiyo ndio job yangu.
I've never thought about it like that. I like that one.
Always wewe unaambia konkodi bana, wewe nimekucheki route
miaka 10.
Si utafute route nyingine.
Wewe unapiga kabinja sana wewe. Pige.
Wacha kugonga matatu. Hiyo ndio industry standard.
Imagine.
Unaambia daktari bana, umetibu watu.
Imagine civil servant. Ati wewe umefanya kazi kwa lands ministry ama kwa huduma center ama wewe ni daktari, atumedunga watu tendano sana, ati pia mwingine adungane. Why is it when it comes to the film industry we are so quick, kuna ages mingi sana.
Ni watu wenye, unajua watu wengi wenye wanakoga na hiyo narrative ni wale wasanii wape wangu iwera.
Yeah.
Hata ama ni ule
wanatumia watu wengine spread hii message.
Cheki mtu wa kawaida, audience member, fan nini, manze anaga noma. Yeah. Kwanza unapataga, kwanza nataka kuona shughuli nyingine ya umse.
Yeah.
Umse unaona ukiona ngasema umeona movie moja aseme ya Martin Lawrence.
Yeah.
Ama Will Smith. Utataka tena kuona nyingine
na nyingine
sababu umse amenibamba.
Yeah.
Kazi yake nyingine ni gani? Na asa wanaza piga mdomo vile wanaza piga. But pia mi kaa producer tuseme, if I want my movie to sell, na najua nikikuweka Antoni kikuweka kwa movie yangu, itakuwa na business.
Yeah.
Bro, mi sijali kenye kelele za chura. Lazima ngombe ikunywe maji.
Exactly.
Hata yo chura ilie vile inalia. Kani kona kiu lazima nikate maji.
Exactly.
Vile. So, bado mi nitadu vile na die, kusababu mi ndio na understand hii biz. We utapara we ni mtu wa... Utapata wewe ni mtu wa kuchoma nyama. Wewe choma nyama. Hakuna mtu mwenye anakuja.
Ati huyu mtu wa mutura ameuza nyama mutura sana hapa.
Adu. Siondo kitu anajiondo yondo mboka yake.
Umesema kitu nikarealize by the kama utaifungua bar, unafoita hiyo bar kelele za chura.
Kelele za chura.
Si lazima watu wakate maji. Hata kuna kelele za chura.
Itabidi nimefungua ka local.
Hiyo inaweza ka local ka nzuri, wines and spirits.
Manze itabidi mkamda, itabidi
nifungue pale chura.
Ndafungua tu ya keg, itakuwa bezi ya keg
ndio. Kelele za chura. Kelele za chura.
Kelele za chura.
Uko hata masimu aziko allowed.
Coming soon. Kauna kabambe wingi.
Or even a nice short film or like segments where people go to talk about shit that nobody wants to talk about, and it's called Kelele za Chura series. Wajama wanaongea tu ujinga yenye unajua iko loud ni kama no man's land ya kubonga. Wanaongea all the shit that nobody wants to talk about. No, so already make sure the premise of the story is that we're allowed to talk shit. You know, if you make it into a show and it's acting, you get away with anything. The moment when someone, your opinion piece.
I miss Fanyangi opinion. Everything, bro, I do is an art piece. Even
hello?
This one is an art piece.
Come on.
Yes.
Yes. So, and I'm very glad that you're here. But also, I'm afraid that there'll be a day I'll not be able to interview you. And I'll explain to you why.
Why?
There's not something called AI. Mm-hmm. And I'm very worried about what AI is going to do for the art form. Wewe umejikingaje na vitu kama AI? Listen, if somebody decides to take a billboard AI, that's maybe a choice they've made. What I'm more worried about is movies or productions you are going to be a part of where you will sign off your intellectual property, your voice, your face, and all those things to end up to be fed into AI. So for example, Nisiki Lion King ya 2030, iko na sauti yako, but ni AI imefeed you Lion King, lakini wewe ulisha sell off the rights to your voice.
But unajua mi, unajua mbona siogopi AI?
Eh.
Nikele time yenye internet ilikuwa inakama, unajua ilipigwa vita.
Mm-hmm. Actually Y2K watu waliambiwa hiyo siku wasiache stima.
Unaona?
Wasiache la computer, ita lipuka.
Unaona?
Eh.
Kila kitu inapigangwa vita. Kenye tunaweza do na AI ni we need to put legislations in place to protect intellectual property.
Mm.
Alafu pia kuna faa kukuwa na option ya mimi kusign my likeness and my likeness to myself or to my own estate in perpetuity.
Mm-hmm.
Design yenye hata kama imetumika kwa movie iko borrowed,
mm-hmm,
bado mimi nakanjwa.
Mm-hmm.
So hatuwezi approach AI na uoga. It's here, ishafika na imekuaga.
Mm-hmm.
But mimi na believe kama human beings, machine yezi kuwa smart kukushinda.
Mm-hmm.
Macha zineza process vitu haraka. Pia wewe nashuku imetengenezwa na binadamu.
Exactly.
Hakuna vile hiyo kitu inaweza kuwa smart kukushinda. Inaweza kuwa inaweza process information bio, but maybe ina emotional intelligence.
Mm-hmm.
Ama maybe iko na emotional intelligence lakini haiwezi process vitu vile una process.
Yeah.
Najua kutakuwa na kabalance. Even though mimi na feel.
Yeah.
But first things first ni we need government to create legislation yenye ita protect majobs zingine.
Yeah.
Alafu mi ni ule msee, AI ni stui. If anything,
AI pia hezi bonga shengi vile unabonga.
Hezi bonga vile
na bonga. AI hezi code switch. Actually, you know, I've realized I've not to jaongea in English.
Mm-hmm.
Most of the time, but also, which is not an any on you, a judgment on you, but because unajua code switch.
Code switch, no?
Hii vile unaza bonga shengi, kimbota, yo ni kitambo.
Mm-hmm.
Oh, my bro, Jace, my broker. But also your movies, man, you speak English. I mean, when I look at you, I'm like, this guy really knows how to code switch.
Simi niliendanga chuo, bro, na lazima utumie school fees ya mzazi. Wewe ni kusomanga sound and read. Kila mtu alisoma sound and read, tulifundishwa kuongea kizungu.
Yeah.
Kilami neza bonga kilami deadly. Ni vile, unajua kuna kitu fulani yenye, ukisomanga history,
yeah.
Story,
yeah.
Story ya walami,
yeah.
Juwa ndo aliichora.
Yeah.
History,
no, alipenda huko kwenye kisini, back to kisi, walipenda kisi sana.
Vibaa sana,
iliwa na Highlands, White Highlands.
Sieta Nyeri walikuwa.
White Highlands.
Na huko Nandi.
Eee.
So, as in, colonialism yuni jamisha, kusababu yani, yani hasa walikaa mna ikabidi, yani wakatuteka tu hivyo tu live,
yeah.
Wakasema sisi tunawadominate, yani
yeah.
Changu vu.
Yeah.
So, squeezy nikibonga kilami mufil nikana sell out, unaona.
Yeah.
But, si bonga kilami utaka ganji itoke.
Exactly.
Kuna rumi ingine ukiingia.
Yeah.
Kuna joroge fulani ana shine shek na he only speaks
English.
Why is this boy speaking like he's a thug?
Yeah.
Wezi kama hapo unaboga
like check. A thug, yeah.
You're speaking like a thug. You know, as a company policy, we can't associate with thug. So, like, whom say inabidi unamuongesha kilami tu vile
inafaa.
But mimi kibonga kilami mufil nikana sell out. Ndio maana mu jam nikisikia msia anasemanga, oh me, I don't watch local content, I don't listen to Kenyan music,
yeah.
I don't wear Kenyan fashion.
By the way, I am a Kenyan TV fan. Of course, I don't watch local content. I meet people who are so proud to say,
uh-huh.
Someone's like, oh, you know Nyakun, yeah, this is my pal, he's like on the biggest right now. I don't watch local.
Watu kama Anthony nini?
Fuck off, man.
Hata sinaga time yao walai. Nile we ishi tu life yako. Kwa sababu, unajua kitu ya kwanza mzungu alifanya, akatukoroga against each other.
Yeah.
Alituonyesha yetu ni inferior.
Yeah. Yake
ni superior. So daily nikiangalianga kila mse anajaribu to aspire to white standards of of living. Yani hiyo ndo the highest standard of living.
Yeah.
Kidogo wena ni vex. Na nikigo back ni budango alikuwa anga na enjoying kuona ma Nigerian movies vibaya. Na mimi nilikuwa wasewa unacheki movies za Hollywood ni noma. Sijakata technologically vile wame put together hiyo skill yao
exactly,
ni poa.
Exactly. Yeah.
But haimaanishi yetu ni mbaya.
Yeah.
Juu hawa sasa wenyewe wanasemanga I don't watch local content. I don't listen to
local music.
And the same people unapata ngawa na dharau makuzo wao waocha kwa sababu ati
exactly. Yeah.
Ati I don't associate.
Yeah.
Yoni ukoloni.
Yeah.
Walisha yani kwani definition ya ukoloni ni nini?
Exactly. Kwa hiyo ukoloni mambo leo.
Yoni ukoloni like juu unajua kitu ni realizing hata ukikaa chini uone vioja. Unajua vioja? Vioja was the simplest show ever done in this
so
Kenya
beautiful.
But ilikuwa amazing juu ukijirudisha tu level useme wacha ni entertainiwe.
Yeah.
Hizi vitu zukubamba kwa sababu hizi ndo vitu ukiwa kwa plot unasikia ule mama akisema anti yako ukikaa na anti zako vitu zenye ziko kwa hizo movie ndo zinasemangwa watu piga. Yani we living in with a generation of people who are so connected yet so disconnected at the same time.
Sababu
you're connected with the rest of the world but you're disconnected from the roots.
From the roots, from who you actually are.
Yeah, so my leaves zina shura ama zinaita zina
exactly zina shura zina dry.
Yeah, so au you're withering my nigga, lazima connect to the roots unapata. So mi najua kikisi Mubonga kikisi na nyanyangu na aunti zangu na makuzo wangu wenye waelewi aelewi sheng but sheng ndo lugangu ya kwanza kibich wezi zaliwa kibich na usi
nukose kuongea sheng
ndio lugangu ya kwanza sheng nilijua sheng kabla nijue kikisi
unajua ulikuwa na work na the late Charles Ouda it's very difficult for me to say the late it's like I can't believe
nika movie
eh that we are saying that because like I was telling you before nimeku envision wewe ukiact kama guka like na ngoja kuona hiyo siku yenye you're an old you know salt and pepper you're acting meaning I want to see you do this for a long time
manze me too
eh I can't believe that we can't say that about Charles Ouda what's your fondest memory of him and just maybe I don't know just for people to understand that we are all human and we all go through a lot but I mean at the end of the day unamkumbukaje
Charlie atuku interact mara mob sana at a work level
yeah.
Sababu I remember you only auditioned me once when they were looking for characters for Pepeta.
Mhm.
Aliniambia alinikolingi later kaniambia audition ilikuwa poa I think you might get the part but it's not up to me to decide so let's just wait and see.
Yeah.
Apo ndo nili interact naye at a work level but most of the times tulikuwa tu tukipatana pale KNT kwa balcony like vibes nini like manze tumepiga story mob 100 he told me about his plans for the industry his vision what he thought it should be unaona so hiyo Dave leo niliamka nikapata mkamzee amepost that Charles is no more kidogo kwanza niliona nika movie kwanza nilizima mneti kwanza nikatoka kwanza nikajiambia maybe hizi ni zile ma hoax ama hii ni parody account atasia mkamzee kaulikuwa anasema like aje kumse si nimeona kipostiwa jana usiku na wasee hapa wasema wakiwa rapati nini but then again nika realize najua life ni fiko unaweza kuota piga story hapa usongive upigwe
na traffic and one of the things for me my biggest fear used to be death and it used to cause me a lot of anxiety and I think the day I healed myself or started the journey of healing myself was the day I realized it is so inevitable
it's inevitable
and also my death has got nothing to do with me Nyakundi
nothing
because the day it happens now achia nyinyi hiyo kazi nyinyi ndo mtapanga mamikutano
mniokote
mnipeleke mniosha nyinyi ndo mtaninyoa nyinyi ndo mtaweka dread zangu poa nyinyi ndo mtaweka ma ring zangu wewe msimanze anatoezenda bila ma ring zake
lazima
nyinyi ndo mta sort so why am I worried about a day that I have no control whatsoever
so kinyi tu mna feel sai tunaweza do ni to celebrate Charlie for who he was tujaribu ku keep memory yake alive and warm for posterity kwa sababu he contributed immensely to the industry me among the people nilikuwa naonanga kwa TV better days makutano junction yani nilikuwa sasa manzi hawa sio wanaact poa na naweza taka kuact kama hata sasa nili realizing episodes za makutano junction zilikuwa YouTube the other day like 20 during COVID kianzanga nikabinge watch for like 2-3 seasons and I was like manzi hii ni amazing if people could do this back in the day manze imagine kazi nezafanywa sai and then Charlie came back and then
that production back, oh my god
and I just wish Kenya alikuwa na champion for whatever he stood for, his plight, maproducer wengi waisikie. Na saa ingine tunajaribu ingi kupiga maproducer vitata si yao. I hope broadcasters hear this and they change their ways, kwa sababu whatever decisions they make in the boardrooms really pull effect na inatu affecting mbaka
uchini. But I've been, because I've worked in the media and specifically for very big mainstream media, I really think there's a lot of that colonial ukoloni mamboleo in those boardrooms. The idea that people are okay to buy old tapes of Singaporean, Indonesian shows instead of actually growing. It will take a South African to come to Kenya and say, people love local here, why don't we invest in the local? Well, so our own people literally do not see the value of our stories. And then when those stories become big, now they want Nyakundi. Nyakundi fanya influencing. Nyakundi kuja kwa hii. They even tell Nyakundi is a radio presenter. But why do you wait for others?
Unajua Kenya inani boni, half the people, I feel like half the people running these broadcasting houses don't have a clue about programming. Oh,
by the way, they don't have a clue and they don't care. You might lack a clue, but you come and say, let me meet Kenyan artists
how does it
and
go?
Talk to them. Because people think about the bottom line. The bottom line here is very simple. Me, I get my salary, I get my bonus.
But people are saving.
That's the thing. You see, you and I, unfortunately, we're creatives. We've been given a bigger task by God than other people have, which is we are not mediocre. Some people revel, they enjoy, they survive, they exalt, they swim, they drown in mediocrity. Ati wewe unaweza sema mimi saki hii film because sijapenda hii script. Let's fix this script. Kuna mtu anakuambia, bro, si tumalize tu tuende. What do you mean tumalize tuende? What do you mean? You mean we do something shitty so we can just go home? Why can't we work on our, for example, mimi na wewe tuko na malines, tupige malines until vile inafaa. Maneno yetu unakuja all set, sijui nini ustart toa. Kuna watu wenye hawana hiyo. Now imagine your attitude where there is money involved. Si wewe unasafa?
Tutasafa manze.
Oh, bro,
because I feel like local, ukiangalia vizuri unajua Nairobi inakuanga kabubble flani.
Yeah.
Na Nairobi watu wana, half the people in Nairobi wanadhani wanaishi Brooklyn.
Bro.
In it. Wanafikiria wanaishi Mayono.
Hiyo show inanikasisha sana hiyo top dog. Yeah. Juu imefanya Wakenya wa Nairobi wafikiri wako na British accent.
Wanaishi London.
Kila gaba oa.
Sawa.
Any mate.
You get food.
Kila mtu. Sawa. I hear people now they say that your mate, I'm like, mate ni nani?
Wewe ni msee, wewe ni morio.
Wewe ni bronje. Mama ni mate nini?
So as in like unaona power ya art
of that kind of a show.
Yaani mpaka inafanya msee anafikiria yeye ni wa huko. Na the first thing ukiangalia vizuri hata walami au makolonizer wengi wenye wako area wana pumping do mob sana kwa cultural activity. Kwa nini? Kwa sababu hapo ndio unashikilia.
Pia wanajiambianga hatujui kitu kingine apart from hii.
Tukishika haa, tunai culture yao, kwanza futu wapatie yetu, tuwauzie maagenda zetu, hata wasahau kila kitu yao.
Like, na wako very quick kuzichukua. In any case, willing buyer, willing seller. Because again, they won't find you the actor. You've been given an opportunity to act. They won't call you as a producer because they know you're a troublemaker. You don't accept certain kind of scripts. So who do they call? They call the guy in a suit in the office who will say yes.
Because akiambiwa
chukua show ya Indonesia. Mse watu wanafanya 4 years of a do you know what a 4-year telenovela would mean to Kenyan actors? Do you know what it mean? Kama 1 year telenovela inza change life ya mtu wata ushagua mzee ajenge nini.
Bana.
Imagine 4 years. So mse anambiwa, if $500, in fact, ambiwa ofisi unanunga na $1,000 per episode, bro. So yeye anajiambia mimi nakula $500 for a show that no one even gives a shit about.
By the way, unajua ni ajami hata saini mtu nikisikia mtu ana timu mtoto wake anataka kuwa msanii. Wacha asome kwanza bana.
He, mimi nakwambia by the way.
Acha asome tu kwanza. Akishamaliza kusoma tutafikiria hiyo story.
Now I understand about trust funds.
Yeah.
Because mzazi anaangalianga anasema hata mtu yangu kana dreams gani. Yeah. Wacha nimwekee tu do. Yeah. Juu hizi dreams hata kula dreams.
Hawezi kula dreams.
As we conclude two things. No, is it three? Two things we have to end with here. Actually, three. Number one, first is a game. If you were to dedicate a song to the following actresses, which songs would you dedicate and why? Fikiria tu hizo wimbo. Inaweza kuwa ni R&B, inaweza kuwa ni urban tone, inaweza kuwa ni genge tone, inaweza kuwa ni afrobeat, whichever song. Foi Wamboi, unaweza mdedicate ya ngoma gani? Based on character yake, maybe we meet tabia zake. Unamitikia dedicate ya ngoma gani? Na ukumbuke, hii ni zile enzi za tukiandika barua tukiwa high school. the dicks dicks ya fuiwamboi inaweza kuwa gani
eh labda tu ngoma fulani tu ya west life moja tamu tu you know jua foya na kwa sweet lakini pia ni steamer
yeah so west life
kangoma tu kazuri hapo hivi ka west life
sasa tutawekea tuwekee title hapo
ndio
and stella
And Stella na watu lazima umdedikitie ngoma tu kaya no nini hivi.
Welcome.
Welcome.
Like you know hata kuchekelea hata atakuja. Wewe anapenda kucheka sana.
Welcome.
Someone you actually worked with Doria Chege.
Doria Chege. Tu Doria ni msem true sana. Kwanza ni harifu yangu deadly. Nafaa tu ngoma tu tamu ya kisapere ya Samido hapo moja
ba. I literally thought you were gonna say that. Hey. I was so sure.
Kanga maduka kisapere ka Samido.
That is a good one. Samido I love it.
Hey, ndio zamlipulia.
Makena Kahuha.
Makena. Hey TikToker.
TikTok. TikTok. Hey. What about Shiko Moshiri?
Shiko Eh shiko na kangoma ya BNBN hivi si ndio?
Yeah. Mm. Kwama ngoma kama we, kwama kwama na kama mtu anachukulia vitu ya like if you love me for me.
Kwa roho.
Ama masheri.
Masheri.
Yeah.
Masheri.
Mashiko mashiko.
Sawa.
As we conclude first again I remind you to give you your flowers. Manze you are a very real person. And I think vile muona unani show love on Instagram vile su bonga yani unahonga tu mse au nanga airs about you sisi amkana sema eh leo nyakundi ana be fani nimemtumia reel hata SGB kuna tu kuna tu yani realness unakuanga nayo tu you're just who you are if you're having a good day everyone is going to have a good day if you're having a bad day no one's going to have a bad day it's very interesting the way you carry yourself I met you if you remember at kwa msewe stylist wetu na nakumbuka ni kuangalia nikasema even when we spoke I told myself again there is a very unique realness about you and nimekuwa nikijembea I hope you never lose it and I realized I don't think you'll ever lose it you just keep reminding me that you're one of the realest people I've met so thank you for being you manze keep
sana.
Being you haya nimefungua roho sana so tumalize na what is the one show you would love to be on or one producer or one director you'd really love to work with assume you're with them should we shoot this later with him before he leaves yeah we'll shoot this later it's an elevator pitch no he won't he may not have the time you guys probably shoot with the phone
you should do any release si hata hapa mnaweza edit
so when I shoot elevator pitch by the way yeah so this segment is called elevator pitch you are in New York, you are in KCC, you're in somewhere where there's an elevator. You're in the 13th floor, you're going to the 58th floor. And you enter the elevator and you find the one person you've always wanted to work with and they are going to the 30th floor. So you probably have like maybe 1.5 minutes to tell them why you should work with them. Who's this person and what would you tell them?
What?
Your time. I need a clock, guys. Does this one have? Let me look.
I have so many people I would want to work with, locally or internationally.
Internationally. Let's go internationally. You need to pick that one person like in a few seconds because...
This guy Richie, this Martin Scorsese,
okay.
Fincher.
So...
Spike Lee.
Starts now.
Maybe if I met Martin Scorsese, I probably think I'll be the best actor you work with on your final project before you die. You need to work with me, man. Yeah.
That was exactly 10 seconds.
Yeah.
Shit, I like that one.
Yeah.
Before you die. Because everybody always thinks about their death.
Yeah.
Okay, that's shit, that's a good one.
Probably, yeah. Lazima, like, Anto mina kwambia mi ni mnoma. Hawajui. Mi hata, bado hata sijafanya kenye nataka kufanyaga.
Na bado.
Hata sijaanzaga.
I love that so much.
Mm.
The last segment is called In My Bag.
In your bag, yeah.
In my bag. Mm-hmm. So, GQ have in my bag.
Mm-hmm.
But we have ours. It's also called in my bag.
In your bag.
Three things you do to stay in my bag. Three things I do to stay in my bag. What are the three things you do to stay in your bag? One.
Ndio niko na float tu.
Yeah.
Vitu
One.
Ni sitakangi delulu.
Delulu, urongo na kukidanganya. Kuna tuwezi afford.
Be as real as possible with yourself.
Two.
You have to show up, manze.
Show up.
You gotta show up.
And get that paper.
Show up.
Regardless, usidharau ati wewe unani amenipigia simu.
Show up. Alafu ndo tukijua unanifanyisha manki, nakuchorea.
Aha. Yeah. Which is also a good number three, uh-huh. which is know when to leave the room.
Yeah. Like, kama it makes sense. Mimi mjua kunusa bullshit na mbali sana.
Yeah.
Nikikuona tu hivi mimi najua yeah. unataka kunichoresha giza.
If it doesn't make sense, it will lose you sense. It's one and only Nyakundi Isaboke.
Yep.
What does Isaboke mean?
Isaboke.
Yeah.
Bado tunajaribu kutafuta huo mkisi anaelewa hiyo hiyo.
Yeah, we need to find out guys. If you know what Isaboke means, it probably explains a lot why this man is the way he is. Nyakundi.
Nyakundi.
Is that ngumi?
Nyakundi. Ah, yeah. Nyakundi ni mseo wa mbogi.
Aha. Eh. Oh, Nyakundi.
Kundi.
Sami na nikisikia kundi nasikia gundi like aha. watu wengi.
Mtu wa mbogi.
Yani gundi. Okay.
Eyo, that's the most popular surname in Kisii probably.
But also maybe that's why you're a people's person. It explains. Yeah.
Lakini unajua kuna watu wanipendagi.
Lakini
kuna ma spirit mi irritate nikiingia kwa room.
But remember that gut feeling, if you see them you're like, you know what bro, I already know unipendea uni feel is all right.
Yeah.
And you can't do anything about it man say.
Na sijalangi by the
eh kuna mtu anasema wewe unaongea sheng mob. Kuna msemo ni mrefu sana.
Sasa una dai
ni always a problem.
Cheki. Kwa nini mimi ni ice cream?
Nafaku eh ni lambo.
Mimi ni ice cream.
Exactly. Wezi lambo I'm saying.
Yeah. Wala hata mimi si pesa.
Eh.
Okay, kuna mtu maybe hata ni lactose intolerant.
Exactly.
But hakuna mtu wako money intolerant.
You know what they say even about ACs?
Eh.
American ACs
eh.
was what is written on the dollar? In God we trust. You ah. can't say no to money.
Wezi
mati hapana hii pesa iko na God, mimi sichukui bro. Pesa ni pesa.
Pesa ni pesa.
Don't know only Nyakundi Isaboke. Please make sure you go follow him everywhere. Show him love, man.
Mm.
This dude.
Nipendeni kani niko hapa.
Yeah, mpendeni yeah. please. Also make sure you follow us, Unlock Your Soul on TikTok, on Instagram, every single place, and Unlock Your Soul podcast. This is the platform where we get to scratch beneath the surface and find out what makes us human. Subscribe. Mm-hmm. Kwa hali yake.